body, yeah. Next level. You wanna be boy.
She feels sexy. Nalishiwa bufi nangu baseki. Kwa ti vale sekerela. Mumutima vale poye pekunya titila. Abo, abo. Siva kuna nile mele ni karela mane. Abo, abo. Bapoya tule lumba lumba lyonse.
Se ni bena pamuru. Tuba mafosa fweba nabo beni shuse. Bafuna tizi bakumbwira. Mabapita fedyo se tule bakumbwira. Zero ni. Mukai temwe. Mano ya kwa ishemwe, chile kwa ishemwe, na boba kwa teko. Ulesho kunyantiri da nishushi, teti mchushe mune nalichura kare. Misa deso kusheni nishangani, kumakubu tima ule tifye kachuni. Mujomba, alendomba, walifurunga na sana. Aidane.
Balandange piponshi fya feki, nalishiwa bufinangu baseki. Kwa tivale sekerela, mumu tima vale poye pepu nyantirila. Abo, abo, siba kuna nile mele ni karela mane. Abo,
choto pipa inezi njela mane.
Wapaya tule lumba lumba lyonse.
Wanatamani niwe chini wani bluze kama slippers. Kwa uwezo Mungu baba na wapita kama snipers. Ha, wameshindwa na kemea kwenye air na prepare. Awapendi maendeleo wanapenda kuniona kila siku mida fair. Wanakesha kesha kwa waganga wakipiga ndumba. Wanachotaka wao niwe kama omba omba. Baya mengi mengi wanasema. Sijapa wanatamani wanizike mzima mzima. Wamegusa kwenye long type. Nando mana na waita shells type. Yeah.
Balandange piponshi fya feki. Nalishiwa bufinangu baseki. Kwa tivale sekerela. Mumutima vale poye pekunya tirila. Abo, abo. Siba kuna nile mele ni karela mane. Abo, abo. Bapoya tule lumba lumba lyonse. Piponshi fya feki. Nalishiwa bufinangu baseki. Kwa tivale sekerela. Mumutima vale poye pekunya tirila. Abo, abo. Siba kuna nile mele ni karela mane. Abo, abo. Bapoya tule lumba lumba lyonse.
Filo KG Kimkusha. Yeah.
Exclusive from Afrofile.com.
For that doorkeeper. My dev classic man. Black Beezo. Na konde samba dance. Afefe mwajulo. I'm on name of Pessy Man.
Juice got services.
Yeah.
Hello, yeah.
Minena, aswe swevye.